Yeah.
Yeah, Baba.
My feeling like it.
Najiona ajabu nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalola shuka digiri, waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu, uhitaji CV. Oh, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya ya wengine. Maana najiona nachanganyikiwa, oh nikiwa ndama, nanona nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa, oh. Kama mapenzi ni jihadi, tuko peponi kwa jinsi tulivyopambana na hali yetu rohoni. Kuna vijibe vya nafsi wale waro, oh, waro wanasubiri tuchane hata kesho. Sisi bado, sisi bado, oh, oh, sisi bado kuchana, sisi bado, sisi bado, sisi bado. Kwani na wewe ndo nahodha wa meli yangu, uhitaji CV. Oh, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya ya wengine. Maana najiona nachanganyikiwa, oh nikiwa ndama, nanona nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa, oh.
Mix Killer.